going to nowhere.
Shalile Koto fana nawe angazi ngithole na wehlukile abaningi bathandile abaningi bengishalile Koto fana nawe angazi ngithole na wehlukile oso luku pi pi oso luku pi pi oso luku pi pi Ufike empilweni yami wasetha waenda lapha kimbe kubheda Bea wanginisa Hey Bega manje ngihensa Ufike empilweni yami wasetha waenda lapha kimbe kubheda Abaningibathandile abaningi bengishalile Koto fana nawe angazi ngithole na wehlukile Abaningibathandile abaningi bengishalile Koto fana nawe angazi ngithole na wehlukile oso luku pi pi oso luku pi pi oso luku pi pi oso luku pi pi ufike empilweni yami malabo wanginika uthando imali ngenayo bengishaya uvalo ufike empilweni yami malabo wanginika uthando Ngikuthando imali ngenayo bengishaya uvalo abaningi bathandile abaningi bengishalile Koto fana nawe angazi ngithole na wehlukile abaningi bathandile abaningi bengishalile Koto fana nawe angazi ngithole na wehlukile oso luku oso luku pi pi baby.
Imalingenayo